maneno ya hii mzee ya maandamano wachane naye, kwa sababu it is useless. Sasa yeye anapiga kelele ati unga iko juu. Siku alikuwa anasaidia Uhuru Kenyatta akiwa mshauri yake, unga ilikuwa 250. Hakufanya maandamano, hakuambia Uhuru ateremushe. Saa hii tumeteremusha, imefika 175, anataka ati kufanya maandamano. Siku fertilizer ilikuwa 7,000, hakuongea. Saa hii iko 3,500, anasema maandamano. Sisi tuko na kazi ya kufanya kumsaidia huyu rais wetu.
Monday the 20th is a working day. There's a procedure of how public holidays are declared, and it is determined legally as to who can do it, and public holidays are then gazetted.